fresh out from NigerRemix.com.
Online, baba, si online. Boss.
Ukairunga nwetu. Ukairunga nwetu.
Call.